جو بايدن ayaa hadda hoggaaminaya codadka dadweynaha Mareykanka halka codadka ergada doorashada Biden uu haysto 253 Trump ayaa isna haysta 214 musharaxa madaxweynaha noqonaya ayaa u baahan inuu helo 207 erga doorasho si 4 sano ee soo socota uu u noqdo madaxweynaha Mareykanka ku guuleysashada codadka gobolka Georgia oo leh 16 erga doorasho iyo Pennsylvania oo leh 20 erga doorasho waxa ay Biden gaarsiinaysaa 299 cod isagoo si fudud u dhaafaya tiradii uu u baahnaa si uu madaxweynenimada Mareykanka ugu guuleysto Biden ayaa sidoo kale ku horeeyay gobolada Nevada iyo Arizona taasoo hadii la xaqiijiyo codadkiisa gaarsiinaysa 316 erga doorasho Biden ayaa ka horeeya Trump gobolka Georgia iyo waliba Pennsylvania isagoo ku hormaray codadka ay dadka boostada ku soo direen gaar ahaan deegaanada ay dimuqraadiyiintu ku xoogan yihiin sida magaalooyinka Atlanta iyo Philadelphia codadka ayaa ahaa kuwii ugu dambeeyay ee la tiriyay tan iyo markii uu Biden kaga hormaray Trump codadka dadweynaha gobolka Pennsylvania shalay aroortii waxaa sare u sii kacay codadka uu helayo sidoo kale gobolka Georgia ayaa isna ay sii kordhisay codadka Biden uu helayo labadan gobol ayaa la filayaa in ay sii bataan codadkooda gaar ahaan codadka Biden uu ka helayo afayenka aqalka Kongreska Nancy Pelosi hoggaamiyaha dimuqraadiyiinta ee aqalka Kongreska ayaa sheegtay in guusha doorashada ee Biden ay tahay mid dhow balse la dulqaato ilaa iyo inta si rasmi ah loo shaacinayo natiijada doorashada. Doorashadan ayaa waxaa dhinaca kalena ka dhashay dacwado dhinaca sharciga ah. Xoghayaha gobolka Georgia, Brad Ravensperger, ayaa sheegay jimcihii shalay in dib loo tirin doono codadka gobolka, waayo Biden ayaa ku hoggaaminaya wax ka yar 50%. Saraakiisha Georgia ayaa sheegay in ku dhawaad 9,000 oo cod oo ah codadka askarta Mareykanka ee militariga iyo dadka dibadda jira ay soo direen in wali ay harsan yihiin balse hadii ay soo gaaraan goobaha tirinta iyagoo waqtigii loogu talagalay lagu soo diray la tirin doono ololaha Trump ayaa sidoo kale ku baaqay in dib loo tiriyo codadka gobolka Wisconsin oo uu Biden ku guuleystay in ka badan 20,000 oo cod Trump ayaa isagoo aanan wax marqaati ahaysan waxa uu ku eedeeyay dimuqraadiyiintu inay qabanqaabiyeen wax isdaba marin ballaaran si ay uga hor istaagaan in dib loo soo doorto. Sheegashada Trump ee aan cadeymaha lahayn waxaa naqdiyay qaar ka mid ah mudanayaasha xisbigiisa. Senator Mitt Romney oo marna soo noqday musharax madaxweyne oo xisbiga Jamhuuriga ah balse ay Trump isdiidanayeen ayaa bartiisa Twitterka ku sheegay in Trump uu ku qaldan yahay in doorashada uu ku sheego mid la xaday oo la musuqmaasuqay isagoo intaasi raaciyay in sheegashadaasi ay dhaawac u geysanayso xorriyadda isla markaana ay si taxadar darro ay ku jirto u hurinayso burbur iyo dareen qatar leh.